Oh,
shine on.
Funa ungizela phezulu njengezinyoni zezula, ngiyena uzolapha sunshine njengenyanga ebusuku. Lezi zakwaZulu zinenkathi, sanyaka kakhulu and it's about time. Sokubathela ngenduku ngizidala sigudla sibhala bevala. Inkosi isidudla mzala uzogcwala. Amasosha yamasha vula indlela, izikhotha ziyasha sesiyavela. Wonke umuntu uyazi nzima ekasi, amaphupho maningi impumelelo isikasi. Imali kumina ihlezi isemqondweni, ingakho ngiphokophele ngiyoze ngiphumule ethuneni. Sithola kanjani uhle sekhoneni so khaliqhude sekusile tsotsi vo. Noma inzima le ntaba kodwa sonyo, imfihlo ukubekezela sofika noma sikaduka. Ngidinga ithuba nami,
ngidinga ithuba nami, lingakafiki ithuna lami. Back will be giving a chance. Shine on, shine on, shine on. Nigi tubang zabe, galingunga baze. Back will be giving a chance. Shine on, shine on, shine on.
Peggy langal kanya tsotsi, kapela mandla sanya tsotsi. No magne vungu vungu nga fall, ushisunga fall, abanye bazonyanya tsotsi. Ngabigiza inkulu lenda. Asithole ithuba siphathele umhlaba kaba, singabo mafele empini la ekampuzi edlemini. Nginika ithuba ngeke ngidlale labo 17. Ngesinye isikhathi umzima buhlale emahlombe, kondweni akusekho sithombe nendlela ungeke uzwe ikhona. Step by step ngihambile angikaze ngijombe, step by step ngizambile angizange ngijombe. Mina nale sick mfundisi nesono, mina nale sick shaka Zulu nomkhondo. Still on my time zone, give me the chance and I'ma shine on. On and on and on and on.
Ngidinga ithuba nami, lingakafiki ithuna lami. Back will be giving a chance. Shine on, shine on, shine on. Ngidinga ithuba ngizabe, ngalingunga baze. Back will be giving a chance. Shine on, shine on, shine on. This remind me when I started. I was hungry but I didn't even know that. Nana imali but I didn't even notice. Mbona manje when I'm looking at my throwbacks. Oh yeah, never mind me when I'm wily. Panty imali ngendlela ngeke bayikhole. Lahambi pasi bayeke bonke balikhombe. Nkubeke nishaye ihlombe eshufini osimali ihlombe. Yeah, and oh my God I'm loving this. Abanye bathi siyobona ngamabi. Abanye bayangibonga ngakafi. Abanye bathi boya ngakafi. Esakho noma kanjani, kanti imali thola kanjani. Kanti abaholi bona baholi. Kunini mina ngisho ngibo ngizo. Ngidinga ithuba nami, lingakafiki ithuna lami. Back will be giving a chance. Shine on, shine on, shine on. Ngidinga ithuba ngizabe. Galingunga baze, back will be giving a chance. Shine on, shine on, shine on.